ni tamsifu Bwana wakati wote. Nitazungumza kila mara sifa zake, njunjunjo ninawambieni kuhusu Mungu huyu, anawapenda watoto wake milelele, anawapenda watakatifu wake milelele. Something something, unajua kuona mumi. Understand that, understand that, ya better understand that, understand that. Njoo, 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 mjaribu Bwana huyu. Njoo, 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 mjaribu Mungu huyu. Njoo, njoo, na uone kwamba yeye ni nzuri. Njoo, 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 he's a big God. Na hizi kutosi mama, kuwacha kukuambia juu ya huyu Mungu. Mungu wangu anaweza, anaweza, yeah, yeah. Anaweza kufanya vitu vyote pamoja na Mungu. Mimi huhama, inabadilisha maisha yako kwa sababu yeye ni mzuri. Usikate tama juu ya Mungu kwa sababu hata kukata tama.
He's a big guy.